Isaiah 51 verse 1. Dilaleni nenilandela ukulunga, nina nimfuna uJehova, bekani kulo idwala eniqhezulwe kulo, nakuyo imibhobo yomgodi enakhishwa kuyo.
Verse 2. Bekani kuAbrahama uyihlo nakuSara wanizalayo, ngokuba eseyedwa ngambiza, ngambusisa, ngamandisa. Verse 3. Ngokuba uJehova uyakuliduduza iSiyoni, ayiduduze zonke izindawo zalo ezichithekileyo, enze ihlane lalo libe njenge-Edeni, noqwathule lwalo lube njengensimu kaJehova. Injabulo nentokozo kuyakufunyanwa khona, ukubonga nezwi nokuhlabelela. Verse 4. Ngizweni bantu bami, ningibekele indlebe ninasizwe sami, ngokuba kuyakuphuma kimi umthetho, ngibeke kwahlulela kwami kube ngukukhanya kwabantu.
Verse 5. Ukulunga kwami kuseduze, insindiso yami iphumile, izingalo zami ziyakubahlulela abantu, iziqhingi ziyangihlalela, zilindela umkhono wami.
Verse 6. Phamselana amehlo eni ezulwini, niwubheke umhlaba phansi, ngokuba izulu liyakunyamalala njengomusi, umhlaba uguge njengengubo, nabakhile ukuba bafe njengezinsensane, kepha insindiso yami iyakuma kuze kube phakade, nokulunga kwami akuyukuphela. Verse 7. Ngilayeleni nenazi ukulunga, abantu abamthetho wami usenhlizweni zabo, ningesabi ukusolwa ngabantu, ningapheli amandla ngezithuko zabo. Verse 8. Ngokuba inundu iyakubadla njengengubo, nebhu libadle njengoboya bezimvu, kodwa ukulunga kwami kuyakuma kuze kube phakade, nensindiso yami ezizukulwaneni ngezizukulwane. Verse 9. Vuka, vuka, wembathe amandla wena mkhono kaJehova. Vuka njengasezinsukwini zasendulo, ezizukulwaneni zamandulo, akususwe owanquma kabili uRahabi, wamgwaza uDrago na. Verse 10. Akusuwe owomisa ulwandle amanzi asontweni olujulileyo, owenza izinsulu zolwandle zaba yindlela yokuba kuwela abahlengiweyo na. Verse 11. Abahlawulelweyo bakaJehova bayakubuya bafike eSiyoni bejabula, intokozo engapheli iyakuba semakhanda abo, bathole injabulo nentokozo, usizi nokububula kubaleke. Verse 12. Yimina, yime nginguye onduduzayo, ungubani wena ukuba wesabe umuntu ofayo, nendodana umuntu yakwenziwa ibe njengotshani na. Verse 13. Ukhohlwe uJehova umenzi wakho, owaleneka izulu wasibeka isisekelo somhlaba, uthuthumele njalo izinsuku zonke ngokufutheka komcindezeli, njengokungathi ozilungiselela ukuchitha, kuphi ukufutheka komcindezeli na. Verse 14. Othotshisiweyo uyakushesha ukukhululwa, kayikufa, kayikwehlela egodini, kayikuswela isinkwa sakhe. Verse 15. NginguJehova uNkulunkulu wakho, ovusa ulwandle ukuze amaza alo ahlokome, nguJehova Sebawothi igama lakhe. Verse 16. Ngiwabekile amazwi ami emlonyeni wakho, ngikusibekele emthunzini wesandla sami ukuze ngiwatshale amazulu, ngisibeke isisekelo somhlaba, ngithi kulo iSiyoni, wena uyisizwe sami. Verse 17. Vuka, vuka usukume wena Jerusalema, ophuzile esandleni sikaJehova indebe yokufutheka kwakhe, uphuzile isitsha sendebe yomtengezela wasiminya. Verse 18. Akakho ngalihola phakathi kwawo wonke amadodana eliwazalileyo, akakho ngalibamba ngesandla kuwo wonke amadodana eliwakhulisileyo. Verse 19. Lokhu kubili kukwehlele, ngubani okukhalelayo na? Lapho kukhona incithakalo nokubhujiswa, ukulamba nenkemba, ngubani ongaduduza na? Verse 20. Amadodana akho adangele, alala ezihlokweni zezidaladi zonke, njengewula esihibeni, agcwele ukufutheka kaJehova nokukhuza kukaNkulunkulu wakho. Verse 21. Ngalokho ake uzwe lokhu wena ohluphekayo nodakiweyo, kungengewayini kodwa. Verse 22. Isho kanje inkosi yakho Jehova, nonkulunkulu wakho emela indaba yabantu ithi, bheka, ngiyithathile esandleni sakho indebe ungitengezela, yebo isitsha sendebe ukufutheka kwami, awusayi kusiphuza. Verse 23, ngiyakusibeka esandleni sabakuhluphayo, abashoyo emphefumulweni wakho ukuthi, khothama sidlule phezu kwakho, wawusukubheka umhlane wakho, waba njengomhlabathi nesitaladi kwabadlulayo.